kibu kumonsi ndetse namasaha ubwo izuba ryari kurenga nagiye kumva numva telefone and they made the sound please pick up the phone
hello
hello hello hey what's up Jody this is your friend nanje nakuvugishije nk'uwatumenyeranye kuvuga nkabona uhora unyitayeho kugeza umunsi wa none ariko Let's look at me, see you tomorrow. Now I'm going to go to the hospital.